We are in celebration mood. Mungu amejibu maombi. Asla, asla. Pongezi kwa rais wetu Ruto.
Sio juju, ni maombi. Tumeona mkono wa Bwana. Sio juju, ni maombi. Tumeona mkono wa Bwana. Tumepata raisi watano hapa Kenya, Mungu amejibu maombi. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia.
Wapinduru ya Ashla Nation, chini kwenda juu, pamoja na Mungu mbele.
Ni Mungu amekumwagilia mafuta, maana uongozi watoka kwake. Akisema ndio nani atapinga? Raisi Ruto, Mungu amekuchagua. Yaliyo magumu kwa wanadamu, kwa Mungu yote yawezekana. Sio juju, ni maombi. Tumeona mkono wa Bwana. Tumepata raisi watano hapa Kenya, Mungu amejibu maombi. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia.
This is a working combination. Dr. William Ruto akiwa president na makamu wake Mheshimiwa Kashagwa. Kenya itasonga mbele.
Raisi Ruto ni mcha Mungu. Wa Kenya kweli tumebarikiwa. Ni raisi anapenda watu wote. Anapenda kuunganisha wa Kenya. Raisi Ruto anapenda amani. Mzalendo anapenda maendeleo. Uchumi wa inji atainua. Bottom up sasa ifanye kazi. Sio juju, ni maombi. Tumeona mkono wa Bwana. Tumepata raisi watano hapa Kenya, Mungu amejibu maombi. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia. Pongezi raisi wetu Ruto, uongozi Mungu amekupatia.
We are in celebration mood. Congratulations Samuel Ruto. Ndokita Asla Nation.
Saluti, saluti kwa Ruto, saluti. Shangilia raisi watano, shangilia raisi watano. Sifa zote kwa Mungu amejibu, sifa zote kwa Mungu amejibu.